historia ya dini. Kila dino watakufanya watakufuata tu religion yako.
Nina kufuata
Jesus Christ, who's the author of my faith. Kifuati dini. Jiganji, ladies and gentlemen. Jesus is the author of my faith. He's the order of my day. Jesus is the author of my faith. He's the order of my day. Jona sema F-O-F-O before boy. Ye ndio F-O, mi ndio boy. Na manisha ni ye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu to the end. F-O-F-O before boy. Ye ndio F-O, mi ndio boy. Na manisha ni ye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu. Siwezi ficha smile jumeno nina 32. Ameniwahi maneno nina kakitu. Alinifunza kutegemea my daddy juu. Kabla nimehi magego standard 2. Niite Eldoret junaji express. So punguza volume kani excess. Yesu ndiyo njia ina make sense. Izo zingine tupa weka X. Yes, uli ni kunyo by your grace. Juli do vitu mi husema yes. Beautiful, kaku go against gravity. Kutupati yukamu yenye haina kaviti. Word yako ndiyo mineral water. Izo zingine shh, ni ma funeral water. Ana itwa the river of life. Zingine ni mitaro utakunywa the river of life. Jona sema Epo, Epo, before boy. Ye ndio Epo, mi ndio boy. Na manisha liye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu to the end. Epo, Epo, before boy. Ye ndio Epo, mi ndio boy. Na manisha liye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu to the end. Nina faith daily, nina faith ever. Ukitaka ni ite faith Evans. Believe it, we were healed by the stripes. The only point moja zebra, black and white. Sina ma bling bling Buddha niko shingo play. Najua real ring leader Buddha si complain. Nita win win mula Buddha ni on plane. As long as Yesu ndiyo Buddha niko game. Nita imba through choir, nita thank out God. You need to beat her through fire, nika come out cold. Mini David, amini mtaziru Bisha, jumungu wangu ndiyo ana roll. Kwisha kani pudding usi nipe mapera. Nipe the fruits of the Holy Spirit. Tunikilewa I can only speak it. Kani alcoholic temas. Jona sema Epo, Epo, before boy. Ye ndio Epo, mi ndio boy. Na manisha liye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu to the end. Epo, Epo, before boy. Ye ndio Epo, mi ndio boy. Na manisha liye juu tu ni ye. Alpha na Omega yuko juu to the end. And if you didn't know, sayuna jua. Echo day. Na follow Christ to the fullest. Sifuati religion, sifuati pastor. Nafuata Christ, the author of my faith. At times unafuata dini, unapotezwa. Dini nakwambia lipua watu, dini nakwambia piga wale, wale si weni, wale si wana enda heaven. Who said that? Sifuati dini, sifuati madini. Madini ni precious stone.
More music at spacegospel.com.
Christ, bull! How's it? Shambam.